wenhliziyo zethu. Hello, uhamba nathi. Hello, usinakekela. Hamba nathi, hlala ukhona, hlala ukhona, hlala ukhona, hlala ukhona, hamba nathi. Iphuthele tu indalo yakho. Ubuhle bethu bushawindiva.